Yeah, shit. Away.
Anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Jumamosi kakesha analewa, Jumapili kanisani.
Anajikosha.
Eti sipendi vya kupewa, pango analipa Shabani.
Anajikosha.
Shoga jana nilinoga, na nywele yako umetisha.
Anajikosha.
Nimesharudi na oga, hiyo nitairudisha.
Anajikosha.
Kwanza hata usitume tena, tayari nishazira.
Anajikosha.
Asa baby nitakula nini, ziri kwa gani asira.
Anajikosha.
Bezi bichi makelele bwana, nimehama nipombweni.
Anajikosha.
Tena huku ni baridi sana, uhitaji hata feni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Asa lele le. Lele le 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 le.
Lele le. Lele le 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 le.
Tuimbe tena lele. Anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Yebo, eti baby umeniweza kwa bedi, simkumbuki Juma wala Mwamedi. Ila mbona simu yake sasa, taki nijue paswedi.
Anajiko,
mtonyo nshatuma, pengine shida mtandao.
Anajikosha.
Nikipiga kwa watoa huduma maelezo kibao.
Anajikosha.
Miso zagiza kucheza cheza na mshipangili.
Anajikosha.
Mara gafra kaya mameza na kimbia pili.
Anajikosha.
Iyo ndinga irika matuanka wapaleseni.
Anajikosha.
Kumbia renda kuvimba tabata na kademu pembeni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Yabo, yabo.